Echikwambaza kawina chi katoli mukovo kamala oyambala nakanene nzo ntabula oyagala kasetu ko demonda bise
agambia tia
oyagala bigula tokoli mukovo kamala wati tokumanga munno debola yakava koda yadda mukanika
ejango lire bino mujafa
akatyo kalunji kukonoka kozo kamala oyagala kutambula na zakano ndabisiza nnyo no muwalo ndabisa
simbole mbalaji
situka tugendeka neto nyenya ndabula tochigezako nonzita shaluwa kwegayiridde mukwano kiriza situka tugende neto nyenya shaluwa tochigezako nonzita kiriza kwegayiridde mukwano kiriza kiriza bineno titoka lina shaluwa kiriza bino kiriza bineno shaluwa mbutoka lina kiriza
shaluwa kiriza
kiriza bineno mbutoka lina shaluwa kiriza bino kiriza binene no mbutoka lina shaluwa bigula choka tolina bigula oyagala kubigula choka tolina bigula kubango lina katini nyo shaluwa kiriza bineno wono labika oyagala kubigula naye tolina kubigula kubanga tolina ayo gwe shaluwa kiriza bineno wono labika oyagala kubigula naye tolina bigula tolina bigula wato oyagala nnyo zakana oyagala kubigula otya naye tolina kubigula olina katini nnyo nnyo shaluwa kiriza bineno gw'owo nolabika
go one love you.
Well,
I'm not focusing on camera.